Music Production.
The Chim Bitch. Young Fear Gotch. Young Fear Gotch. Even if I cheat. Even if I. Now, smile.
December taifai kwa kwenda weka yali hishiri kwa pale fai kaka mbambali
Bamba ni leta braki lebo Tariwe shiva ayama gelo Gawa punjira watia nelebo Sweeta jipara menyaba Menyaba
Magaizi, magaizi Magaizi, magaizi
Leo ni December kutalala Leo ni December kutalala Kutalala, talala Ni December kutalala
Exclusive from ZomExtra.com.